Dowladda Hoose ee degmada Qardho oo ka faa'iideysanaysa mashruuca horumarinta degmooyinka Puntland ee GBLG ayaa magaalada Qardho ka dhagax dhigtay dhismaha waddo cusub oo laami ah, taasi oo laga hirgelinayo xaafadda Wadajir. Maamulka degmada Qardho, howlwadeenada waaxda howlaha guud, injineero iyo xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee Puntland ayaa goobjoog u ahaa dhagax dhigga waddadan. Gudoomiyaha degmada Qardho Cabdiqaadir Saciid iyo iskuduwaha wasaaradda howlaha guud ee degmada Qardho Cabdirasaaq Axmed Weyrax ayaa si wadajir ah uga warbixiyay muhiimadda waddadan iyo dhismaheeda.
Waxaan ku faraxsannahay inaan xaafadda wadajir ka dhex dhigayno waddo laami ah oo 800 mitir ah, waddadaas oo ah waddo muhiim u ah xaafadda, muddana ay naawulayeen nasiibna u yeesheen in maanta loo dhagax dhigo waddadaas. Kambaniga dhisaayo oo ku guuleystay waa kambani tayadiisa la og yahay oo ka mid ah kuwa ugu kwaalitiga badan Puntland. Kambaniga Albashid waa ku kalsoonahay, shaqo wacan inuu qabtana waa rajaynaynaa, muddo koobanna inuu kusoo gabagabayana waa rajaynaynaa. Wasaaradda howlaha guud iyo degmaduna kormeerka iyagaa yeelanaya, waliba injineerka degmada. Xaafadaha kalena waxaa ugu baaqaynaa sidaas oo kale. Wadooyinka waa la sii diyaarinayaa in la helo waddadu xaafadda marto oo loo doorto. Waxaa ka horeysa in waddada marka hore ay ku soo baxdo sahanka
dhismayaashii waxa hadda waddadan oo kale quality control baa la sameeyey, testi baa laga qaaday ciid ilaa ay waddadu dhamaadaysona superficial waa ku yeelanayo. Mar walba waddadu meeshay marayso iyo shaqada la qabadayo wasaaradda howlaha guud waa la socodaysaa, korjoogtay bay ku sameysaa. Kambanigan Albashi waa kambaniyada ugu fiican oo muddo khibrad badanna leh. Insha allahu tacaala anagoo iska wada kaashadayna waxay noqodaysaa waddo waa wadooyinkii hore, maadaama maamulkii hore maamulkii kadib qof yocoda yimi kambaniyadanina wadooyinku ay noqdaan wadooyinkii kuwii hore ka casirsan oo waayadii hore wax la halkeyn jiray kuwo ka fiican insha allahu tacaala.